Yeah, MC Dado, MC Dado, Young Masai, Young Masai, Top of the Top Man there.
Nimetoka kwenye giza niko kwenye light. Mola unifata nitembee kwenye light. Bila Mola maishane nikilia. Nimekuwa mlezi na ngoja God and bless. Singependa nime let down. Amenitoa pabaya. Nilikuwa nimepotea. Ibilisi alitaka kunivuta. Saja alikuwa na mimi. Nilikosa mother and father. God alikuwa my provider.
Sometime nilistre kama bule. Vile prodigal son alivorude. Kwa machungu kwa machozi nilimomba msamaha. Yeah, yeah, nita stick gum kama glue nieneze neno lako. Nili straight up kama size 8 vile alivorude kwa tempo. Hiyo tempo elituma nipate kadimpo. Since then sija white over hiyo tempo. Yeah.
Kitu tamu mazee.